If you unamjua Vido Boy wewe, Baba JJ.
Kusherekea bila we uoni jichanga japo alitembeze upate japo kakeki unirete mama na wendo nifunza lipesuli baya na wendo nikikosea kunieka sawa na wendo nijuza binadamu hawa Sizani kama mama yangu ungetangulia ungebaki duniani uishi na mima ilia kweli kuwa uyauni nimekuwa naona dunia sometimes mtu mzima nkika mwenye ndalia inaisi dunia zima kuna kuni urumia zaidi ya wewe mama na wendo mene acha mapema nikabaki mwenyewe msada sina kila mkuna mwanae tukwa mejigama. Dear mama, pray for me. Dear mama, I pray for you. Dear mama, pray for me. Dear mama, I pray for you. Let me say, Lordy, say, Lordy, say, Lordy, say, Lordy, say, Lordy, say, Lordy. Mtukufu na mazabau, mtukutu kachisau, mtukitu angarau. Kina tina na kina fau, kama sina na kuwa chau. Na kuchina kwa madau, msosi sina no pirau. Kina tina na kina fau, na kuchina kwa madau. Kama sina na kuwa chau. Kama sina. Sina pamba na shokima nipate sume tuwa bimda shura lepema na kwenye msiki mwanao na jina na firiziki ndo vina ungozana mama hira umziki unachuki sana bila kisa chungi na kurogana kosara kukuiti wangani andama wanani pangia tume wanizime mazima wanataka nirute push msiki ukinishita na misirute push nasema na kasa na chichira kawa nataka nirute push msiki ukinishita na misirute push na misirute siluri 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 na misirute
Vidoboy.com, Baba J.
vidoboy.com kupata nyimbo mpya.